uthando luka mama,
uthando luka mama,
lona lwange mpela,
lona lwange mpela,
noma sekunzima,
noma sekunzima,
lona yangiphilisa,
lona yangiphilisa,
uthando luka mama,
uthando luka mama,
lona lwange mpela,
lona lwange mpela,
noma sekunzima,
noma sekunzima,
lona liyangiphilisa,
lona liyangiphilisa.
Mama wami, ngizwa ngumthandi ngokusisa ngawe, ebunzimeni wanginakekela, wanikhusela kulo mhlaba ungcolileyo. Mama wami, ngisazokubonga, ngikuwakhela umuzi ujabule.
Yeah.